Love on the sky, je m'aperta que tal da que tal. Nikuimbe ufurai, nikupigie magita magita. Mi amor, mi amor. Moyo si yo choma choma, sinano. Te amo, te amo, te amo. Mapenzi nimeyasoma kwenye agano. Alianza visa sio Samson, ni Delila.
Delila.
Penzi limenishika mpaka rohoni na emea mpira. Alianza visa sio Samson, ni Delila mama.
Delila.
Penzi limenishika mpaka rohoni na emea mpira. Oh mahaba, yamenizidi mahaba. Oh mahaba, yamenishika mahaba. Oh mahaba, yamenizidi mahaba. Oh mahaba, yamenishika mahaba. Wayo 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 we. 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 Salala, Mungu kaninyima upole. Hali yangu majalala, walini lokosa mkole. Temino bagala ofisi ya jirandole. Na wakalisha mafala, wajinga wakuja bongo. Wageni wa Dar es Salama. Vipi nitakidhi mahitaji yako? Yangu ya nani shinda? Hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako? Kielimu mimi mjinga. Japo mapenzi haya naga kasoro. Kama una kumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilia kwa uchungu. Na mama yako nilipompola zaga. Wayo 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 we. Wayo 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 we. Why, 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 why?